ayithi nje zonwele singayigqiba ne 6 months yonke.
Yho, kodwa abanye abantwana bazenze inwele esikolweni ndimdedwa.
Ewe, kaloku nawe usikunyabe nje nqa umntu esalunekwenza intsente enhloko.
Kodwa ngifumene isaluni right ejuba konke umntu yengcama.
Thatha, uzenze nje inwele ubuyise itshintshi yami ndifuna uthenga isitshebo ngayo.
Enkosi, okay.
Hello, welcome to the Silk Hair Salon. What can we do for you today?
Hi, I'm here to do my hair. Uzenze nje inwele.
And my nails and my lashes. Yo, I think I lost the money to pay on the way.
I'm calling the police.
Okay, wait, let me call someone at home. Hello.
Hayi wena, huku ya bud. Ndichilo ngathi ungaphindula le mina. Thatha. Khayo zenzinwele eSilk Hair Salon Penugate Mall eJoburg uzubusa ichinchi yam and uzenze nje inwele nje.
Okay.